dacimsafi.com.
Tani bali kutoka halo. Wakana kutiko udongo, mana baby. Wewe hapo, ushana siya kwa ubongo. Oh, oh, oh. Bole, 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 utani uwa mimi. You know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Jonde, 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 usini tose mimi, oh. Anything you want, shall we do for you? Sijiwezi. I wish nge kumfuwa. Niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua. Mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni lalie uchuchu I don't know. Umenipa nini mbona kila nikisinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kanenda nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Ila siku ya kalenda nasinzia nikikuwaza. Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva. So that I could taste your lips whenever. I envy your hipster. Vile imekushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa.